nikiamuka alfajiri najiuliza swali why 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 ni mama Afrika oh niliibuka jibu bado sijapata kwa maana kila siku ni machozi jibu bado sijapata kwa maana kila siku ni machozi ndo nimeamua niimbe don't go bari tambe wana inchi wote wajue Najibu ni wewe.